abasuubuzi okuva mu bitundu bya Uganda abatabukidde mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'ensimbi. Ekibiina ky'abasuubuzi mu Kampala ne mu Uganda ekya Kasiita n'ebibiina ebirala ebiwannakyewa bwe bibadde birabiseko mu kakiiko ako okuwakanya ekimu ku misolo egigerekeddwa ku byamaguzi eby'enjawulo mu mbalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Bano babadde balabiseeko mu kakiiko ako olwaleero okuwa ebirowoozo byabwe ku misolo emiggya egyaleeteddwa gavumenti bo gye bagamba nti gizze kunyigiriza bantu naddala abafuna mpola. Ekibiina ekivunaanyizibwa ku basuubuzi ekya Kasiita Uganda nga kikulembeddwamu ssentebe waakyo Isa Sekito n'ekitengo Aloysius okuva mu kibiina ky'obwannakyewa ekya Siatin Uganda bategeezezza abakaabo nti okwongeza emisolo ku mivumba, amafuta n'ebirala, gavumenti n'esonyiwa ekkolero ly'amasannyalaze ery'ebujagali omusolo okumala emyaka 7 kabonero akooleka kyekubiira n'okwongera okunyigiriza omuntu wa bulijjo.
So tugamba nti munnayuganda ate nga ddala gavumenti egezaako okulaba nti eyongeza okuba nti bannayuganda batereka nti kyandiyambyeko gavumenti eyongeze at least tuke ku 6,000 omunayuganda okubanga atandika okubanga ajiwaako omusolo ogwa payers you earn. Lwaki tugenza okwesanga nti newankubadde lese zino esembezaayo ba okuva ku 2,500 okuva ku 3,315 ogenza okwesanga gavumenti atereso eyongedde omusolo ku mafuta enko nusu bibiri bigenda kuleta kuba nti munnayuganda senta teza badda savings waneno mu income tax zigenda mujibwako wali eri ku mafuta
kyekiseera kyekimu oyongeza omusolo ku ngoye ezikozeeko ebitundu 15 ebibaddewo ku surcharge sesolo obitadde ku bitundu 3 ku buli 10.
Ate y'omulangira John Walugembe Kakunguru akulira ekibiina ekyabasuubuzi ekiyitibwa Federation of Medium Small and Medium Sized Enterprises Uganda, wamune Moses ategeka akulira ekibiina ekigatta kampuni ezikola ebintu okuva mu plastic n'obuveera, bagambye nti emisolo gino emiggya gya kugoba abantu bangi mu bizinesi zaabwe kwe kuwa gavumenti amagezi nti egyesonyiwe.
Nti oli munaku obadde omujjako payers n'ogamba kati omuntu yenna atasasula 3,315 tasasula payers entukuutunga abantu webali naye ate nekikusanga ne ku sukaali otaddeko jukira sukaali akola ebintu bingi nekisaba nti emisolo egimu gino gavumenti yataddeko sukaali so ekendeze tekusaba kumalirawo ddala naye ekendeze.
But the point is amakolero gaffe tulina okugatasa nga tugayisiza mu recycling technologies eziriwo tuzongeremu ate ne gavumenti etuwa incentives nti bumanufacture banaaba nga yateekako ekkolero nga liri well examined ne gavumenti nga likola bulungi nga lisobola okujayo tons and tons of what of plastics.
Wanaabaka batula akakiiko ako okuli omubaka wa Otuke County Paul Omara bagambye nti bakwekenneenya ensonga ezireeteddwa abasuubuzi bano n'oluvannyuma bafulumya alipoota ey'omuzinzi.
Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo kanyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange
ddembe lyakukiswako
ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu famasi ne gwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.